kaseera mwotekeddwa okwongera okumugondera ebintu nfaafa byakukoledde Katonda eyakkola
owa wenjira n'embirowooza byonna mwana wange nga byewuunyisa
mukama gyakujje kale wala nnyo
mukama gyanjijje kale wala nnyo
ebigambo bingi ebizibikyawoteekeddwa okubigumira wadde abalaba abakukijjanya kizibu nnyo okukuwangula
kanesibenga Katonda wange ebyange abimanyi byonna
nkumanga gyakujje kale wala nnyo
bawo gyanjijje kale wala nnyo
olulala wagenda n'olwala n'olabika nti tokyalamye uli wa mukwano nakankana nti wotuso situdde
abantu batya nnyo nnyo nga tebasuubira nti obanditte
mukama nankolera kale amagero
kale nankolera kale amagero 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 ani yali amanyi tyoba sensalire ndidde engulu ze kwe baabikako
tewali yali amanyi
ani yali amanyi tyoba sensalire ndiyita mu mwaka guno guweddeko
tewali yali amanyi
ddala ani yali amanyi tyoba sensalire ndiyita mu ntalo zino zenzize mpitamu
tewali yali amanyi
ani yali amanyi tata baagala okundesa ensi eno ebali nsookayo
tewali yali amanyi
ani yali amanyi ani yali amanyi tewali yali amanyi okujjako mukama Katonda ani yali amanyi ani yali amanyi tewali yali amanyi okujjako mukama Katonda
singako n'osunga ono nnyamirimu
era
buli kitange w'otuuka akugamba twajjula dda
mwekusuubula obumwanyi mwanyi bizinensi n'ekula n'empitamu
mukama n'akwanukula n'akuwa
weewaawo n'annyanukula n'empitamu
ebizibu bingi byatuleetera ebituyuye ennyenyoyo ebyabikola ebemizaani okupima obukkiriza awo kyovanga tutenebuka nnyo weekwate kuyo yekka kubanga gyakujje kale wala nnyo
taata gyanzijje kale wala nnyo wala nnyo ani yali amanyi tyoba sensalire ndifuna kasente neneeyimirizaawo
tewali yali amanyi
ani yali amanyi tyoba sensalire ndisula mu nju emeegoba n'omusana
tewali yali amanyi
ani yali amanyi tyoba sensalire ndigula emmotoka etinda n'ebinnya
tewali yali amanyi
ddala ani yali amanyi tyoba bafadde bano balimbuuza nga beeweseko
tewali yali amanyi
ani yali amanyi ani yali amanyi tewali yali amanyi okujjako mukama Katonda ani yali amanyi ani yali amanyi tewali yali amanyi okujjako mukama Katonda.